CKMusicPromos.com.
Guess who? Shatina. They call me the future pusher. Superstar. Kawa Mushing.
Mama.
Into Fida Gwendera Febuino.
Fista Katundu Ishikara pa display Tai Monica. Hello, Bukova Wishimoneka Tabushitwa. Your business, you have a visa.
Exactly.
Molefa ya milange komini Nangula tatu petanta Olo mfule kwa shitenge Mkulange kamkati Mkulange kamkati Mkulange kamkati
Mkwe wabushimone kata wishitwa Mkubike shitenge yon sebakala muna kuwati nivana kantwa Tabakatele waka kujitepwa tikantwa Wafwari renga wano lesha wonsa miti maifu ile ya tunta Kwati nitute mchivende varetwa Walange yonse ama tatu ayo wakwata Gani pebele nangu ni petanta Usheachi ilafu nangu chista Your business yenu tabafisa
Molefa ya milange komini Nangula tatu petanta Olo mfule kwa shitenge Mkulange kamkati Mkulange kamkati
Yeah, we life is cause we all know.
Oh no.
Bine yene mumachaya, oh no. Otherwise, kacharondie kangono. Dava iyo yene muchaya, mamisi no. Momalonda yesi watantika siya maguliwa. Minula konga ufuna kufuniwa. Show me some skin, aponishi ni chaiwa. Napaya we ufuna uza mupeza munia. Yeah, susa kwa nisa kuzipisa. Siku tinishi uma zichipisa. Bagai siwa chosa zamu visa. Gati mutima wao chesuma uchumpisa.
Yeah. Shikara pa display Tai Monica. Hello, Bukova Wishimoneka Tabushitwa. Your business, yenu taba visa.
Exactly.
Molefa ya milange komini. Nangula tatu petanta. Olo mfule kwa shitenge.